In Tony Music, you warriors. This is the passenger. Hey,
Prof. L.B.
Na-na-na-na-na. Hey, water. 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 Where's home? Wano bondage. Water. Water. Wagala china na china ne chikumi kankolo mchizo Na wala la kwa wasinga ati pepi pote bari na visamizo Watu keri kubongo wakunza nebula nyozitikeko Zeno tunuzanga komando Kawambume koko ni uo Wabubeze mpombo ndia uo Nde pepi ndia uo
Kakazi, jeje, kanini.